siku mintachoka. Nasema kweli unapenda kuropoka. Wasema nami matusi yanakutoka. Mpaka majirani kitani wananicheka. Mara nyingine natamani chelewe, sirudi kabisa nikutane na wewe. Mana mara unifulishe, deki unipigishe, chakula nkipike na lafu kitupe. Uda kulala maseke, unarusha mateke, na lafu unafoka unasema nisikuguse.
One combo,
kija choe.
One combo,
kwani nina vita na
wengi. One combo,
kija choe.
One combo,
kwani na ugomvi na
wengi.
Vunja simu mbili sinta kufa masikini. Unalete ya mabili, umekula kukwa wili, nyama umepika nyumbani. Ni kweli nime fall in love, na mina penda kuwa nawe. Japo unanipata ku, itabidi nizoe. Mana mara unifulishe, deki unipigishe, chakula nkipike na lafu kitupe. Uda kulala maseke, unarusha mateke, na lafu unafoka unasema nisikuguse.
One combo,
kija choe.
One combo,
kwani nina vita na
wengi.
Kali unataka pipi kali, nikanunue dukani. Muda mwingine we urudi, unalala kwa shani, unaniacha nyumbani. Hivi una nini we?
One combo,
unataka